Nimeshafuta namba zake, ila moyoni nimesusa, nikikumbuka umbo lake, ama kweli nishafollow. Na mambo nayoambiwa nashinda kuyamini, amenizuzua. Na kwake ni mnyonge mabaya siyaoni, amenipofua. Achani maliza nipeleke mochwari, mochwari. Mahaba nayopata nitende bizari, bizari. Acha washinde wakiongea ongea, wakiongea ongea. Rozi wao umetukisogea sogea, hawajui mahaba yamekolea, yamekolea kolea. Oh, 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 nimethibitisha mie, siwezi, siwezi, mimi siwezi kutengana, siwezi, 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 mimi siwezi kutengana, siwezi. Watu wengi tukifunga shandoa, mahaba yamiminika, mina yetu naoga, hata inyeshe masika, mina ye kitu moja. Acha washinde wakiongea ongea, wakiongea ongea. Rozi waume tukisogea sogea, tukisogea sogea. Hawajui mahaba yamekolea, nimethibitisha mie, siwezi, mie siwezi, siwezi kutengana, siwezi, mi siwezi, mie siwezi, siwezi kutengana, siwezi. Acha washinde wakiongea ongea, wakiongea ongea. Rozi waume tukisogea sogea, tukisogea sogea. Hawajui mahaba yamekolea, yamekolea kolea. Nishathibitisha mie, siwezi.